haweenku ayaga isdooranaya iska daa inay muxuu ahaay qof soo saartaan ayaga inta qofkaas markii la tago haweeneyd haweeney ma dooranays bal maanta sababtaasaan rabnaa inaan ogaano daraasad inaan ku samayno ururada gabdhaha ka shaqeeya arrimahaana ay daraasad noogu sameeyaan sababaha waxaas keenay 300 iyo oday dambe in laga gudbaan jecelnahay oo loo gudbo ummadda Soomaaliyeed qof kasta xaqiisa ay jecelnahay.